Yo, Kofnix!
Top Boys Vapele Professional Music.
Yet, come on! Black Wolf.
Exclusive from Zambian TV.
That you confuse the one semu club. Gacha pidi bukacha umakotabi. She's beautiful kunei kuluniash. Nye pena uka, oh my gosh!
Yosh! Yosh!
Ready to do the things, man. Come and fight for the land. So this portion rock, JCC King. E-A-D-S.
Chila ipukunya puete. Bachita jeni kalulete. Tabala banga wadi kwa tamo touch. Yekubutu kila balu mendo kanshi. Akalumba fenebo wampenya. Nalaba puenti pafyo watenya. Gawa wachimone numa ni minash.
Noti midiamu ya chiko nilaj.
Gacha penelo cha kukunya. Na papa lelo cha shano mutante ampula.
Let you confuse the one semu club. Gacha pidi bukacha umakotabi. She's beautiful kunei kuluniash. Nye pena uka, oh my gosh.
Yosh, yosh. Yosh, yosh.
Kukuchile teno, kukuchile teno. Eno cha pili buka, eno cha pili buka. Eno cha ndanga boko, eno cha ndanga boko. Eno cha tilo la die, eno cha tilo la die.
Yosh.
Smart kesa ukesa. Yet come on.
Yosh.
Let's go. She got a big body and a webo kunai. Kukulu le safekunu mwana sangu kachisaika. I am a baby mu club we a fwaika. I a samba mwana yali flyka. My dance flow chawa leta leta. Ukumura fe pokosi fotwa zeta zeta. You will leta leta. Tie umapufika more than it that day will go. Kukuchile teno, kukuchile teno. Ino cha pili buka, ino cha pili buka. Ino cha danga poko, ino cha danga poko. Ino cha tilo lalie, ino cha tilo lalie. Let you confuse the one semu club. Gacha pidi bukacha umakotabi. She's beautiful kunei kuluniash. Nye pena uka, oh my gosh.
Yosh, yosh. Yosh, yosh.
Oh my gosh. Kukuchile teno, kukuchile teno. Ino cha pili buka, ino cha pili buka. Ino cha ndanga poko, ino cha ndanga poko. Ino cha tilo lalie, ino cha tilo lalie.
Yosh.
Mugogo Hills. Yo poko yanse shetoloshi. Look so fresh kwa tunesa na shikokoshi. Ula mpango kuwa komo komo ko. Poje baku pena haniye ya wako. Nandino vendo mfo kufika. Diwa kuisa njue malaika. Kuri nyashinda puisha stata. Let's go home don't mfo kukunta. Mabili kuchipinda kunderu nde. Pakisa mamini shuperu.
Mabili kuchipinda kunderu nde. Pakisa mamini shuperu.
Let you confuse that one semu club. Gacha pidi bukacha umakotabi. She's beautiful kunei kuluniash. Nye pena uka, oh my gosh.
Yosh, yosh. Yosh, yosh.
Yosh.
Yosh. Kukuchile teno, kukuchile teno. Ino cha pili buka, ino cha pili buka. Ino cha danga poko, ino cha danga poko. Ino cha tilo lalie, ino cha tilo lalie.
Yosh.
Is Vapele Professional Music.
Exclusive from ZambianTunes.com.